ufuna uthini? Alelanga mnandi apheka nsekitchini. Yekwedi kanti uthini? Engqamini kade kuneka ibalekile chin.
Yo, hi.